killer.
I want a man, want a man, want a man.
When the big girl, yeah, boo. Hello.
Hey, yo, Kenny.
She have that, and I can't see far. It's a talk of bananisha. Yako kuwa meoa, lakini atuli na mke wake. Uyu mupe, uyu muruke, wazee ndo mambo yake. Mchana bonge la she, lakini usiku yupo kitamba cheupe. She na mchongo, mkufunzi kwa uongo. Badala ya tasibi, mfukona natembea na mkongo. Yani she kama she, lakini kimboka naitwa PDG. Oya uwanja wa viti uku, she dula na chumba chake mazi. Anafuruga kwa umini, anachanganya kama nini. Mara ana ubiri dini, mara kapiga picha na smati jini. Yani she kama she, yani she kama she. Yani she kama she, yani she kama she. Yani she kama she, yani she kama she.
Na she know, she Abdala, she Abdala. She, she, she.
Aeleweki yani, kuna muda ni she, kuna muda ni tosi. Ni mtu wa dini lakini, mda wa zola yuko gesi na totosi. Oya, mesikia tawa pilisha kafumani wa katika vuta ni kuvute kajitundika dela kakimbia.
Naomba kiberiti, naomba kiberiti, naomba kiberiti. Ni mchome, ni mchome, ni mchome.
Bia za kitonga, chedula zilimponza. Bia za kitonga, chedula zilimponza. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita.
Basi shikamo, ushikamo, ushikamo, ushikamo. Lunjelo, lunjelo.